kippitaki yimɓeje soogeji ɓuytugol ya warta e gugol yimɓe maɓɓo luuɓe nder nokkuje goɗɗe faddude golleji nannoji arzuku gurdan tiɗɗam ley ɗum woni konimɓe région difa tawa Allah e rafi ndenagu ɓiɗɗam bonɗaku nonimɓe département gingimi kaaliri
gurdan ɗo no saɗi sanne ngam yimɓe no tawda sa ɗornan ñamdu ya warta yimɓe du ɓuytiri kulal heewi ɓerɗe yimɓe sanne wakkati warde wakkati no woodi kippitakiji gaɗeteɗi nder ci'e pili ingingimi remoɓe gala to dema duroɓe du gala to burto duro deni himɓe no godi to dema na to dura min keɗatako ñamri wadde yimɓe conni redi koyirna de gonga gurnan no tiɗi
ngu rafi ndenagu waddi faddundeji yaade nder laabi kewɗi misali demal farcellal yimɓe e jande no madame falmata mamadou aji mo commune kabalewa wiri
jande l'école de hoore mum no wodi ittuɓe sukaɓe e nder makko ɓe peridi he mabɓe ɓe joɗoyi nokkuje gon janguinoɓe ɓen du bawa juuɗi jangi ngam iɓe kula denno ni dow weynu caddu du min keɓanno ko ñama amin fuu to hannden ɗum haɗi himɓe yaade dow dano weynu du ɗum haɗi himɓe du tamane dow mayru loktorore yahata ko jemma wala mo neɗɗo tawta ton ngam domoɓe gala
ɗum sabanake e gugol nimɓe hewɓe laatiɓe hannde no tawda e saɗorndam sanne far gurdam mu'en ba ko gomnanti e pelle mballoje gaɗi bawɗen mum fuu kam woni ko debbo goto momin tawi ley jipporde himɓe feroyɓe nde kabelewa ɓiɓɓe boko haram mbari gori ko dillide e sukaɓe makko tato hannden kanko tawtawɗa no jogi sukaɓe jeɗɗo
de worre min kokkama 1300 illa den ɓe garto way kade mi wala goriyo jungo Allah ni mi nangi
rafi ndenagu ngu no tokkiti e wattodirde gurda himɓe ɓe fa hannde iɓe domi du bayle heɓe yaade yeeso.